Jey yamde no jabbori min taji chapande tati dande studio sumana abadu ketino kibaru jimode fulfulde. Omara majanga to do masina jisaini isiaka. Ende koe kibaru jimede ni enjatana to enda agades to kalte evide ngulu hite umma kekengan ndere lumo daba jido hande subado wadu ko guverne regia on ye nda aroide obononda. Noni senki sake endari ndere balde chakiti de gineji liordi no kewi do lupe bako chede tafarnu akai no kinini e chadade beidade. Yo termen pindiru hande enkaltana na do fila diutugol nimpe sauru gache duwape du mpireta. Nanibi enkenga wani konguli hita umu inde lumo dabaji ngo agadez fatu utu wadi bonandaji kewdi wakati nitu andino governor region general de brigade Ibra Isa Bulama oyehi ton ndaroide no obonanda o wadi kanjundu wadi ko jami yade to ardipe hazu meri on koje labi fukandudi kwata tabe to irrum fili to katenda anisekare miyo tidemak.
Nous avons donc demandé à la
min yami e meri wadande min dima majjon kambe hokkude wakati nimbe tawabe der nokkuje den ko wala e der lawol gam dun heba mojjentinde nokkuje den to iri dun e bandum fillita kadenda wodi meri on yeji to darude der nokkuje den nimbe tawa der mo ko wala e der lawol dum sabtondeje dudde fu nyibira kanana e cheke dun do illu hite sadakal ummina non dun watta bononda ba ko alla yettama ngulu hite ngun hadana ni etendere chapande joy saydu ndo jewi yeso men to endan tendeje de nyibira ko wala e law dun sabi bini ko min bi meri hoja lawul uminde nimbe fu ko tawande nokkuje
c'est boutique anarchique
nalde bien ropen marobe fedde darinde do fi durgol yara yeso wadi jahangal to endan do so dun du tawa kenana e ndaroide hano nimbe be juude mun tawa der filla dun woni durobe egga hodabe natobe der leede janane Amadou Halilu horejo de fedde o holli chadale chodi dar ko ndarta filla be duro ambe ummotobe der leede mudun natode yaade der leede janane Awsi Abdourahman Lamdimo.
Les difficultés que la
durobe egga hodabe artobe keri durowa edan andi ko wadata dubi didi ni ko be tawra sadarma gan leyde gondude kerol e leydi yidin kadi durobe nanna dabbaji mu'en hano leydi bene ko wadata dubi didi ni ko be kadi durobe nanna bisaji mu'en gan durowa dunno sadarma ko wodi deni hojama leydi Nigeria leydi burni battade leydi Niger ya kadai durobe nanna dabbaji mu'en amma ondo sadarma ko wodi woni fi rafide nako on waddi handen bisaji no gonno yilo den nokkuje den fu ko wonno wadda sadarmaaji kewdi ko durobe egga hodabe tawra
la transhumance est confronté
gam hisinde nimbe nguy kaade e ko hebete barke de man le wakati kette wadi ko sukabe umma tawre wuro dangarka tawade der commune birnin koni njojjini fedde latinde jewtintande na domude geseje kettine nane ko biyetede Asman Maysamari horejo de fedde wi Asman Musa Arzika domaj
limo gabata sun zaka sun kadaddo
be gari gadi kawral to be cingi committee on ko min nyagoto himbe wuro dagarka nanganami gan wadugo hano golle do maden gan nafaka himbe funo do golle bonde gonde no gade committee on no wattan gite do ko wonno wada ko wodi won deni be gii mube kolaki e gadam taykaaki mun gan famugo no fi on wontiri golle non ko wadete der sirri gan deni wi a fi de na ku kuno no ko wodi saru sanne denni umma tore furo dagarka kokka sembi do golle de gan jomun muyannino ko accha goddo torra
tuzar tamutumoshi tuzar takaini
en gartan do en der gallure nyame sehi sama der balde chakitide de ginoji liordi no kewi do lube sanne bako seje wa mada chede tafarnuwa kay no ngodi ni nokkumo non nakku gondo ide jenyi kanji wadi ko bandimi Rafi Abdullahi Mosi yei handen subana o lumo habuta yantala yewtide de lumon kobe wobe faminirbe hanoni
tumati sagonga allakai tumati kyadaki dina baldeno bitip dinto joni sabudi nogai na chapan ne jomu wodi fu don chonna na jomu gaddo fu no heban ko bawdem
wallahi somo wallahi joni dun wodi hoyirna ko fero dir e balden de to gam balden de to deni neddo ittai herme sonnan taake tamati keccho kando urta bikko tetoifa lamdo yettama ga hande den ni do hokki lasoru no sonnani konkombur kahe aubergine fu no tiadi de tonga kankai no wodi ho yirna dama
ko tafarnuwa tiadi gam in wala in wadde wadi dum wala no nata no hidira sani hunde no kyame sanne tawi dududa der lumo tide din tiado agades duda in wala sanne bidon kyonna yardugangal budi kemijego yaade kemijeddi
en kota tanda de region de Difa tokolati elawa ngal junniru rewbe iri nogon woni no wadire to endan dun do yeru no committee lady Niger kawjido durwi degol e fi o holleri idun wodi basi ko dun wawi waddante an to rewbe e sukabe dun sabi benini ko bi'etedo elaji batama horejo fedde koni prato to endan Difa lamda do mudum famminire Abdullahi Meena hanoni
muy enquête de kati kin jahali
kadi taykaki dow leni goddi de lady Difa to min kebi keptol dow taykaki min gadi de lady jinjimi no wodi leni lara bube dubbe fara chad gombe ne jodi do iri leni mabbe deni gorko no yah jahangal gan gorko gonta attu dekum wadi ibe tada kullugum e farju debbo no wodi wobbe gada tadol gol be gatta ibe nyota farju debbo on be accha hano wudde to salbirte on tan on gi'i to kiran yottini worbe go lebbi foti ko jomu wadi fu der torra o accata debbo on say jomu warti ko fitta nokku to nyoti don idum wodi sadarma sanne ganno wawi wadani debbo on buure der farju mun deni ibe julne do ni be accirta ijam no wanjano debbo on tilagon famaya non do wadai
ako laani diawa
nabe hokkobe habaruji chapande njoyo yaade wadobe yettoreji do radio ji gure ladde di zender e Difa tawabe e kintinede do filla durwe degol e nyaaw pabbe dum do illu nayi october yottade jeego mudum wana hen wadde to endan Difa dum do ni mbien sigila lady kawjide durwe degol e jonte pabbe kan won no wadde dum gal sembindide bawbe gollobe cuudi radio durwe didde o nyaaw do endan der ni cella tinno don wada mayu mayu gidi Abdurrahman yewtidi e kintinabe wobbe
ces informations
batu jode kalen gadaado batu non ko min gadana min ko kobe habaruji de radio ji gondi der laddeji do durwi didde en nyaw pappi min ko kama andal do mum fa min pitta ko e himbe do no nyaw mun sawrilti
contre le paludisme
gaskiya
gonga o sigila no wodi kobe lasibi gambe goldida radio ji gondi der laddeji gan kanji himbe laddi kettinto waddi joni min kollama der beydol andal gal ko waddata nyaw pappi no wada mayu mayu ko nyaw pabbe buito
abubuwan da muka
andangal ko min kokka akude baldi tati di hunde non ko no wodi sanne gam nyaw non ko no toro nimbe sanne fudu der laddeji salam do jabi fusa min koti min pittan ko e himbe do radioji di anda
nanni biya Allah e tewteru wadandu witti ko rawani dum yaade ni biem hano rafi kapto lobol kebangol to endam wadi ko der commune mo keta gollobe do fi jandeji cigili dum woni batu jewtinaaki do mun dum du hawritana nimbe be fi jande jewta Musa Mahmudu horejo nde fedde jewtintonde do fila jande heba yaadu yeso nani ko wi Barham Hasumi do majo.
Donc nous avons organisé
min kiryake gan wadugo batu joda kalen do keptol kebangol der tewturuji kusukabe lokol gadi ko tefugo talkuru brevet et certificat kan he bac der dubi edi eno gay enay der wuro chota gan keptol kebangol gon wadirai no yidira dun sabi ko min noddi himbe be fi o dewata moy fu wadda ballamu ko keptol lobbol hebo yago yeso halage dimin kali to o batu joda kalen ko min tuugi woni yewtere pindi non dun nane sukabe lokkol hautade e saro e mabbe e horebe kawjibe fi labi janginol moy fu wadda ballam gada nido minen gatta dani e gomnati nanga gandartingo fi janginol
e les encadrer dans les conditions.
Hande subana woni biro jodani go leydi America tawade do e jonde der leydi meden Niger wadi batu miccitade sogeji muy en e di Niger barano di der hippitere wadanonde to endan tongo tongo nay leru October du ujina didi e sappe jeddi kolati sogeji leydi Niger nay mai e sogeji leydi America nay dum doni be der andinore de biro jodani go leydi America gondo e Niger holli ko leydi America no tawa e tinnare mudum e gollidide bibbe leedi Niger wadube koji adi e wiide be balliram e nangande leedi Niger der filla durwi digol e bidda bonda ko kambe golleji hirnyereji gam tabintinde jonde jam potal e denagu der leede den nani fawar joni bien e der jeddire jabbinede woni ko don der nyamay ardibe ciudi habaruji do ande der leedi meden Niger jidal nati hakune mu enda e fedde nimbe Hamas tawabe jonde do enda der leedi Mauritanie e gal jidal duni bien docteur Mohamed Sobi kan woni ko ardido gal jidal du tawa kenana e nangande bibbe leedi Palestine der filla hokkugol habaruji do endan der leedi meden Niger. Sangarte yewtere meden pindinal diwtugol nitdo no nda diwtugol neddo no hunde non latido gacce yeru no dewtere hawjinde filla labi kite leedi Niger wiri fudunde bibbe bombe kambe ngadi dum e tewtude cede der majjunam gam majuni kettina nane ko Umaru Gajere Bilal por clair Masoud Sarya Mandu de Agadez ko famini Anise Karim do majjo dum e won diwtede
pour ce qui est de la prise d'otage
ko wiete diwtade yorno dewtere hawjinde labi kite leedi Niger wi il kam won neddo mo pende motube nangi jogi misali hadude jomu wadude ko muyi baka yirno lawo lamu wi il nangado kasu jogiri le kasu nale no kuje lamu itti
donc dans des lieux déterminés
dum e hollata ko dum don won diwtugal
la séquestration ou l'arrestation arbitraire
nangude jomu na habide jomu huntade hajuji mu le nokuje de muyi misali le nokuje golle gomnati na le pelle ballirdi tilsinde jomu bodude hunde ko muyi mane jofol jomu sey wi e goddum wade mane hala jiddini jinanda in do latake gacce to datol kemitati e chapan e jene e nay deuter kite leedi ni
11 du code penal
jukku ngoji iri di e hen diwtube nimbe ngadante
les faits prévus à la linéa premier de l'article
yerno dum wi iri arande fu do datol kem didi e chapan jeego e joy wol dewtere kawjini labi kiti leedi Niger wi iri nangudo goddo faddi gan amtude goddo jomu no wawi nangede kasu duubi sappo yaade duubi chapan e tati gem gaddo iri golleji din do fu kasu yir nyaraaje no wobbe il gacce din do fu kasu nangeti wadi du to amin le labi di suudu kiti jikini tawado der gacce hirnyereji yada e kasi ko jomu nyamata wodi du yibno datol ngol wi iri nimbe divta enda dani e torama ko le tora on e piyama nabe nawnama dun dufu no hollan ko gacce den eedi mawnude dun don no wadan ko jomu no wawi nangede keddi jonkim
l'emprisonnement donc à vie.
Dawan to kibaruji meden tili e dengal fulfulde joni wala fukko bawden wiide sana jabbaden Hawa Usman wadda ko dengal Hausan Kore yamde joy mintaji la soy didi e joy kirtan to jamhir studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy enen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yadu leydi Niger
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joy ko ertel noddo labi joy on jobata feybudu sadun jaraka labi jende jobato buudi tati eno dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.